Kuna moto za kuchuka za kare Biliza pamba paka za konsokre Bongo na ye Apeti meke Urash na zoto buko note oh, oh. Daniel Oza Watiboli wananda Choisi mata
Yeah. kwamba mimi ati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Maana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera penzi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile, watakutupia mbali.
Sama za kale, sangulo mapepe kale.
Kizamani, kutoa kadi na maua.
Zilipendwa.
Wanataka mani, ukilipa unakwarua.
Zilipendwa.
Fundi kitandani, soma gufu kujikamua.
Zilipendwa.
Unafika ndani, ujato masa unachanua.
Zilipendwa.
Wanawake wa leo, wanataka mikakati. Ukiwa mzogaji, akia Mungu wapati.
Zilipendwa.
Mapenzi ya video, hata kutoa kamasi. Eti nikinywa maji, na kuona kwenye glasi.
Zilipendwa.
Biga chabo geto,
zilipendwa.
Kono na deto,
zilipendwa.
Che na kapeto,
zilipendwa.
Manje ina mobeto,
zilipendwa. Izo ni sama za kale. Sangulo mapepe kale.
Bolingondo molo,
zilipendwa.
Wanga chipolo polo,
zilipendwa.
Amani ya kandoro,
zilipendwa.
Simba wa Morogoro,
zilipendwa.
Tiny spati, sukari puru kabisa.
Zilipendwa.
Ivi upapi, embi dogo latifa.
Zilipendwa.
Babu tale wapi paka misifa.
Zilipendwa.
Squeezy party atwenda giki bisa.
Zilipendwa.
Mpira na pele.
Zilipendwa.
Tanu na nyerere.
Zilipendwa.
Achangedere. mabere eti uze nyumba weke shimaba eti lazimishe aye kukata sabuni kicherema
silipendwa
mabanda ya sinema
silipendwa
ikumbana mlema
silipendwa
Diamond na wema
silipendwa hizo ni sama za kale
za zamani
sambulo mpepe kale
kale
Kina shogiro
silipendwa
chaneli ana lo
silipendwa
ukiza cyborg
silipendwa
panda me ana lo
silipendwa
unani bipungu pigie umeiweka vocha ule wewe lipe mie umeniona rofa tena na madada wenye majina acheni visa unaita ukaledina na kwenda tisa nywele za kichini
silipendwa
uchi za kwazima tena na beti
silipendwa
bashite kwa jima
Hizo ni zama za kale
za zamani
Sambulo mapepe kale
Na mitaba chani
Silipendwa
Tivi kwa jirani
Silipendwa
Akira ifani
Silipendwa
Asari haifani
Silipendwa
Pia nini kunichunguza naishi wapi
Silipendwa
Nala chapati kwa maini ya umaka
Silipendwa
Kuto kunikali ya chini unakamati Oh ya rapi masikini kunize haki Pangala
silipendwa
kipanki kajala
silipendwa
unyango na jangala
silipendwa
ufumu kandala
silipendwa
cheni ni vidomo domo tutupia nitunguli kisa pesa za mbomo msimu wa makufuli
bongo mani yondo
silipendwa
sikinde msondo
silipendwa
magari ya udongo
silipendwa
abu waloi yondo silipendwa
Izo ni zama za kale
ni vumaga sana
Sambulo mapepe kale
Kibiza kichogo
silipendwa
Wakina manidoja
silipendwa
Kina iogo
silipendwa
Kina tupogo
silipendwa
Eti msiba ukiona buli Unataka kupagawa Tulale makundi makundi Kuogo popo popawa Suena nitampata wapi
Silipendwa
Suena wazile nyakati
Silipendwa
Kujifanya mapanga zuna Eti wamepinda Wengine wabeba vyuma Na kuna malinda Amini dada
silipendwa
uno ya echi baba
silipendwa
domo cha hijabu
silipendwa
ichezo ya kibaba baba
silipendwa
wale wapiga madili sasa limbaya
silipendwa
hizi zama za Magufuli siza jakaya
silipendwa
ugombi wa Mr. Nice na Dudubaya
silipendwa
fika tuni vya madenge baba ubaya
silipendwa
wago mchongo Mr. Bini wapi bambo wale wasamiaji wa belini wase wa hambo Hivyo kwa Benjamini wa mambo jambo wabete na muaporini vita na rambo nadam jela jela
silipendwa
kidali kombolela
silipendwa
marsi na zembwela
silipendwa
yumane chana pela
silipendwa Izo ni zama za kale
zama za zamani
sambulo mapepe kale
kama nada zinunda
silipendwa
kalumanzira ndumba
silipendwa
simu za dole gumba
silipendwa
johari na kanumba
silipendwa
Magenta da muje fok lewto Sidia kusamoro break yoko ado Teksi dia pas tawolo te men nawo Sarina Mane wonder my big girl my sama cariño
fire, fire. Shawty want $1 million. Say make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, leave me la vida loca. Before me, me my love. Yeah, shuku sheka, ayashu meka, oh. Yeah, Caroline, save your drama. I don't need it, for it's so for brau. Hola, hola, Mr. Lokpa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your sofa. Yeah, you for there for me. You for there. When you find the hunger, I for die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face. Make another man picking on my way. I love you, know me. Say if you say make a put one up for fire, 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 burn. I go go up for fire. You know me. Say if you say make a put one like for fire, 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 burn. I go go like for fire.
Give me love, make a love.
Damn, fresh.
Yeah, you for there for me. You for there.